feme simama wima. Beka Bakari msalimie Kasonga. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Onye mkitaka kusema sema, semeni mengine mubakishe. Tantarira zenu sema sema, herufi msibadilishe. Inasimama dede mshua, unasimama dede mshua, unasimama dede mshua. Unasimama dede mshua, kwenye love napendana nae, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana nae, mnateseka kwa lipi? Kwenye love napendana nae, mnakereka vipi? Ni vigumu kuachana nae, mnateseka kwa lipi? Nadunda dunda nae, mtazidi kuwa kera. Nana tanua nae, urezenu tantarira. Nadunda dunda nae, mtazidi kuwa kera. Nana tanua nae, urezenu tantarira. Yako e kisonoko kiramba ukoko. Mna talk talk too much, mna wivu of course. I'm surprised so much, mna teseka because. Mna talk talk too much, mna wivu of course. I'm surprised so much, mna teseka because. Mna taka ni achane na yeye, mna taka ni gombani na yeye, mna taka ni uchane na yeye, mna taka ni gombani na yeye. Sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu. Ananipatia na yeye mtaalamu. Ananijulia sababu niwe na hamu, ananiondoa na vile vitu vitamu. Ananipatia na yeye mtaalamu. Ananijulia mie, acha niwakere kisha mutezenge na roho mbaya zenu. Acha ni wakere kisha muteseke na roma ya zero. Na nita wakera, ule tantarira. Na nita wakera, ule tantarira. Hey, boda Dume lolota lishindu na zizi lake. Mzee wa viwango, msalimie meneja Saidi Kesi.
baby kiduku, fanya mambo.
Kibebe, kibebe. Nigo nai, darling. Nigo nai, nigo nai. Na shake na, nigo nai. Nigo nai, tell you one, baby. Nigo nai, baby. Nampenda, nigo nai, nampenda sana, habibi wangu, nampenda.
Solo mama,
Marijani.
Aijani mtoto.
Imi likwenda Kilimani.
Aijani mtoto.
Andika kikuta kidege.
Aijani mtoto.
Akina cheza solo mama.
Solo mama.
Jiji.
Nigo nai, darling. Nigo nai, nashekna. Nigo nai. Nigo nai, tell you one, baby. Nigo nai, baby. Nampenda.
Ai,
nasi mama de dem shua. Hey, nasi mama de dem shua. Hey, nasi mama de dem shua.
Akina to Tanzania.